Ngiyabonga mfowethu Neville. UNkulunkulu akubusise mfowethu Neville. Ngiyabonga kakhulu. Sanibone ekuseni bangane kuyinhlanhla kuba lapha eThabanakele futhi kulokhu kusa ukukhonza inkosi ngendlela yokushumayela izwi nokukhulekela abagulayo. Futhi ngibonga kakhulu ngalolu suku.
Amazed just as I come in a brother
Ngimanga lapho ngena nje umfowethu wenyukile wayesethi angifuni ukufana nomuntu onochoko ongenalusizo owaphiliswa ngumfowethu right ngamkhulekela nenkosi imphilise ngokuphelele futhi uyakhuphuka ekhala ezinyembezi kuba angichawule futhi asho ukuthi uzothanda ukubonga inkosi ngokuphiliswa ubefuna ukubuya bese ebonga konke sekuhambile uphila saka manje siyabonga ngalezo mfakazi No Charlie, wena nomfowethu Jeffrey umanifisa yenyukelani lapha bese nithatha lezi zihlalo phezulu lapha futhi nimukeleke ngokwedlulele ukuze ningami omunye umfowethu lapho nomfowethu uthi yenyukelani lapha nje nansi encane izindawo ezitha zibe mbili lapha ebhentshini ukuze ningami ngiyakholwa izindawo ezitha zibe mbili lapha futhi yebo ningemukeleka ngokwedlulele ukuba nize futhi nithathe lezi zindawo Ngiyajabula futhi ngikholwa ukuthi kwathiwa ngesinye isikhathi ngajabula lapho bethi kimi uNkulunkulu akubusise mfowethu ngiyakubonga ngiyabonga ngiyakubonga ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini yenkosi leyo inhlanhla yomKristu nokujabula ukuya endlini yenkosi ngidalaza ngibona abaningi babangane bami bekhona kulokhu kusa ngithokoza kakhulu ngalokhu ngiyajabula ukubona umfowethu nodadewethu Dawu Ohio lapha ngibona umfowethu nodadewethu Armstrong emumva lapho abavela le eOhio uNkulunkulu anibusise nani kalaza nje ubona abaningi kakhulu kuzothi ukuba likhona ukuthola onke amagama abo dadewethu Hoover yajabula ukukubona ukhona kulokhu kusa wase Kentucky noCharlie noNelly umfowethu Jeffries nomndeni wakhe nabaningi nje bekhona bevela ngaphandle kwedolobha
So we're expecting a great
Ngakho sibheke isikhathi esikhulu enkosini kulokhu kusa sibheke uNkulunkulu kuba ahlangane nathi ngendlela ukuba abusise imphefumulo yethu nokuthi asikhonze ngezinto esizidingayo futhi lapho ngibukisisa macala onke endaweni uma ngihambe ngibiza amagama abangane bami ndawo zonke lapha ngizosithatha sonke cishe isikhathi sasekuseni ngisho abehlukene Ngenza ngizizwe ngikahle kubuyela endlini yokukhonzela ukubona bonke abantu bekhona kuba sihlangane yobanjani sesifike ezulwini futhi sihlangane lapho okwaleso sikhathi esikhulu leyanguna phakathi inhlanganyelo yaphakade sindawonye sizungeze isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nazo impela izibusiso esinazo zonke sesiziphethe kahle na Thina lapho siyokwenziwa sibe njengaye futhi sibe semfanekisweni wakhe nomoya wakhe phezu kwethu kukhonza nokumsebenzela lonke iphakade singalokhu neze sikhathala. Cabangani nje akukho nto ongacabanga ngayo othanda ukuyenza kodwa kanye ngasikhathi uyakhathala ukuyenza. Charlie ngiqagele wena nami sizingele izingwedede ngaphezulu. Kwanoma yini esithanda kuyenza ngendlela yalokho kodwa niyazi yakhathala ukukwenza futhi ngithanda ukuhamba indlela ende ngezinyawo ingene ezintabeni futhi nje ngihambe indlela ende ngezinyawo kodwa ngiyakhathala ngesinye isikhathi ufuna ukwenza enye into kule ngithanda ukushayela ngezinye izikhathi ngizizwa ngithe ukukhathala futhi ikhandekile nemizwa isibaba ngiyovele ngixhumele emotweni yami bese ngiyaphuma bese ngibambelela esitelingini ngehla ngomgwaqo ngithula ngiyajabula ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo noma elinye nje ngilinkonkoshela lelo sondo futhi ngitshula futhi ngigcoba ngonyawo lwami futhi ngimemeza futhi awu emva kwesikhashana ngiyakhathala bese ngibuyela emuva ekhaya bese ngiqala enye into Kodwa uma sesikhonza uNkulunkulu kulombuso omusha asisayi kuba khona isikhashana sokukhathala nje nje njalo kuyohlala kuyisibusiso kukhubeke njalo njalo nje Kodwa kusobala siyoguqulwa ke ngaleyo nkathi ngeke sibe njengoba sinjalo manje siyokwehluka izidalo ezehlukile kunalokhu esiyikho ngalesi sikhathi ngakho siyajabula Ngicabanga nje angazi noma ngikurekhodile yini lokhu noma cha. Umfowethu Charlie esikhathini esithile esedlule ngangisezansi eKentucky naye futhi wathi, Mfowethu Branham, ngicabanga ukuthi esikhathini seminyaka eyinkulungwane wena nami siwuzingela izingwejeje na. Ngathi angicabangi kanjalo Charlie. Wathi awu, sasikuthanda kakhulu. Wathi ucabanga ukuthi siyozingela uma sifika esikhathini seminyaka eyinkulungwane na. Ngathi khabo, akuyikuba khona lutho olubulawayo esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Futhi wathi awu, sasikuthanda nje. Ngathi Jali, ubungathini kuba bengingakwenza ubone ukuthi wake waba ingulube futhi wakhula waba isidalo esiphakeme ukuba ube isidalo esingumuntu na. Ubuyoke uhambe ufune ukubuyela emumva futhi ujabulele izinjabulo zengulube na. Wathi khabo, ngathi uyabo, ubuyophakama kakhulu kunengulube manje. Ungumuntu, ubungeke neze ufune ukuba ubuye ube ingulube futhi. Ngathi manje phindaphinda lokho ngeshumi lenkulungwane futhi yilokho oyoba yikho uma usuguqulwe ukusuka lapha uye kulokho oyoba yikho. Ungeke uphinde ufune ukuba ngumuntu futhi. Kunjalo kuyoba yinto eyehlukile. Ngijabula kakhulu ngemicabango yakho nje ukwazi ukuthi ngolunye usuku siyokhwela siye phezulu. Awu manje uma inkosi ithanda ngesonto elizayo okuyoba mayelana khona-ke ngizohamba ukuba ngiphume ngiye eWyoming nomngane olungileyo, noma ngiphume ngiye e-Idaho nomngane wami olungileyo, umfowethu Minor Arkenbright, umfowethu Clayton Moore, osomabhizinisi abangamaKristu. Ngeviki elizayo, iviki emva kwelizayo kumanje ziyisikhombisa, ngizoba seDallas eTexas engungutheleni iVoice of Healing nobusuku bokukhuluma kwami bomhla ziyisikhombisa. Bese-ke ngiyaphenduka ngibuye ukuba ngiwelele e-Idaho nomfowethu Arkenbright nosomabhizinisi abangamaKristu, bese mhlawumbe sibe nobusuku obubodwa eMinneapolis singakahambi. Bese ke iba yodwa ekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi abangamaKristu. Inkosi iyathanda ekuseni ngesonto elizayo ngifuna ukubuyela lapha eTabernakele futhi uma lokho kuvumeleka futhi kuba yintando yenkosi ngifuna ukukhuluma ngendaba ethi isivunguvungu emoyeni. Uma inkosi ithanda, kubonakale kusenhliziyweni yami iviki lonke.
The other morning, real early, about 4 o'clock in the morning,
futhi ngokunye ukusa kusesekuseni kakhulu cishe ngelesine ekuseni ngavuka ngase ngithola lo mcabango lolu suku eCalvary. Futhi ngifuna ukukhuluma ngalokho kulokhu kusa lolu suku eCalvary. Futhi manje okwalokhu ukufunda, asiphenye manje emabhayibhelini ethu embhalweni evangelini likaMathewu ongcwele esahlukweni samashumi amabili nesikhombisa. Futhi sizoqala ngevesi lamashumi amabili nesikhombisa futhi sifunde inganyelo umbhalo ukuthola izendlalelo zethu. Sizobeke sesiqala khona manjalo futhi emva kwenkonzo yokushumayela khona-ke sizoba nomkhuleko wabagulayo. Futhi selokhu kwaba yisikhathi sokugcina lapha nje sikubuyisa futhi kufanekisa iphethini yohlobo lwami olusha lwenkonzo. Ngaba nezimfakazo ezibuya eziningi ezivela kulowo mhlangano kunalowo enginawo kunoma imuphi isikhathi eside. Ukhona ukuthize mayelana ukuthi kufanele uxhumane nomuntu kungenandaba ukuthi kukhonjiswa okungaphezu kwemvelo kangakanani, kodwa niyabo ukuphiliswa kuzoncika ekukholweni komuntu ngamunye. Manje uma umuntu ngamunye enokukholwa futhi bayabona njengokuthi umoya ongcwele uhamba phezulu kwezethameli, bese uthi kwenzeke izinto ezithize thize, futhi ukuthi ungusibanibani igama, futhi uvele endaweni ethize nento ethize oyenzile, futhi kuzoba ngale ndlela, futhi ukubone konke okwakho kwenzeka ngaleyo ndlela nje. Nokho umuntu ngamunye ehlezi lapho ubefanele abheke phezulu bese ethi, lowo kufanele kube nguNkulunkulu, ngiyakwemukela ukuphiliswa kwami. Kodwa esikhundleni salokho umuntu ngamunye uthi, beka izandla phezu kwami ungikhulekele ukuze ngiphiliswe. Kodwa yileyo ndlela esiyifundiswayo eMelika, futhi ngakho ukukholwa yilokho, futhi lokho ngempela kungokumbhalo. Kodwa manje sithola ukuthi eAfrika nasezindaweni ezehlukene ake nje kwenzeke into enjengaleyo zonke izethameli ezifingelela phezulu lesikhathi esisodwa emukele ukuphiliswa kwabo ngoba abakazi bafundiswe lutho niyabo abakazi bafundiswe ngisho ukuphiliswa bese kuthi ke uma bebona lokho bayazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo futhi uma ephila ungomkhulu phezulu kwakho konke futhi uyaphilisa futhi yilokho ke ngoba eliqaliso sezivele zibekiwe izisekelo ukuthi ungumphilisi futhi uphilisa abantu manje ke uma bebona ubukhona bakhe busebenza ebandleni lakhe manje ke bathi lokho kucazulula konke yilokho kuphela esikudingayo kodwa sifundiswe ukuthi ukubeka izandla phezu kwabagulayo nezinto ezinjalo ingaleso sizathu kungasebenzi kahle kakhulu emelini.
Remember next Sunday morning.
Manje kubulani ngesotelizayo ekuseni inkosi Thanda umfowethu Neville uzokumemezela kusobala futhi isivunguvungu emoyeni. Manje benginika isikhathi esincane ukuba nivule emibhalweni yenu kuMathewu amashumi amabili nesikhombisa. Asiqale ukufunda evesini lamashumi amabili nesikhombisa evangelini likaMathewu ongcwele. Manje asilalelisise ekufundeni.
And the soldiers of the governor took Jesus into the common hall.
Kona amabutho ombusi ayesemthatha uJesu amngenisa enqabeni. Aqoqela kuye lonke ibutho amhlubula amembathisa ingubo ebomu.
And when they had plaited a crown of thorns, they put it on his head.
Aluka umkhele wameva awufaka ekhanda lakhe nomhlanga esandleni sakhe aguqa ngamadolo phambi kwakhe. Ambinga athi bayethe nkosi yabajuda amkafulela ngamathi athatha umhlanga amshaya ekhanda lakhe.
After that they had mocked him, they took the robe off from him and put
esembingile amhlubula ingubo membathisa izingubo zakhe amuka naye ukuyombethela esiphambanweni.
And as they came out they found
esaphuma afumana umuntu wasekhurene nguSimoni igama lakhe amcindezela lowo ukuba athwale isiphambano sakhe.
And when they were gone unto a place called Golgotha
esenyukele eye endaweni ethiwa iGolgotha okungukuthi indawo yekhanda amphuyisa iwayini elimuncu elicutshwe nenyongo kepha kuthe elizwa akathandanga kuliphuza. Esembethele esambanweni abelana izingubo zakhe enzelana inkatho kuba ugcwaliseke okwashunyayelwa umprofethi ukuthi bahlulelana izingubo zami benzelana inkatho ngesivatho sami.
Sitting down they watched him there and set over his head an accusation.
Ahlala mlinda khona beka phezulu ikhanda lakhe icala libhalwe ngokuthi lo nguJesu inkosi yabajuda.
Then there were two
kwabethelwa kanye naye abaphangi ababili omunye ngakwesobunene nomunye ngakwesokhohlo.
And they that passed by reviled him wagging their heads and saying, thou that destroyest
abadlula abamhlambalaza benikini amakhanda abo bathi wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu zisindise uma uyindodana kaNkulunkulu wehle esiphambanweni.
Likewise also the chief priests mocking him with the scribes
kanjalo nabaphristi abakhulu bambhinga kanye nababhali namalunga bathi wasindisa abanye angezi sindise yena uma eyinkosi yakwa-Israyeli akehle manje esiphambanweni sokholwa kuye.
He trusted in God, let him deliver him now.
Wethembile uNkulunkulu makamkhulule manje uma emsindisa ngokuba wathi ngindodana kaNkulunkulu. Kepha abaphangi ababebethelwe esiphambanweni kanye naye badumaza bamdumaza. Kepha kusukela ngehora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi eli eli lamasabakthani okungukuthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni na.
Some of them that stood there when they heard that, said, "This man called for Elijah."
Abanye kababe mikhona bekuza bathi lo ubiza uElijah masinyane omunye wakijima wathatha ilula waligcwalisa ngoviniga walihloma emhlangeni wamphuzisa.
The rest said, "Let be."
Kepha abanye bathi yeka sibone uma uElijah eza futhi ukumsindisa.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
UJesu wabuye umemeza ngezwi elikhulu wafa futhi bheka-ke iveli lethempeli ladabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi umhlaba wazamazama amadwala aqhekezeka amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka baphuma ethuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi.
Now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the
belinda uJesu sebebona kuzamazama nalokho okwenzekileyo besaba kakhulu bathi nempela lo ube indodana kaNkuluNkulu.
Let us bow our heads just a moment for prayer. Lord, we know that thou art God, and it's
after siyazi ukuthi wena uNkuluNkulu futhi emva kokufunda lelizwi elicwebileyo nelingcwele sisangabona ukuthi imvelo yakho ayikaguquki unguNkuluNkulu njalo futhi kwakubonakala sengathi uJesu wayengezi kuba nalusizo ukuthi wathathwa izandla ezimbi futhi wagenqwa waba izicucu futhi wafelwa ngamathe futhi wabhingwa futhi elenga esiphambanweni opha efa futhi kwakubonakala sengathi kwakungasekho sizo ndawo waze wakhala ngisho uqobo lwakhe, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?" Kodwa wathatha izinyathelo ngesikhashana lapho okungekho lutho olungathatha izinyathelo. Siyaziswa Nkosi ukuthi uma sinanoma yimiphi imifula esingeke sakwazi ukuyiwela, uma sinezintaba esingenakudabula kuzo, uNkulunkulu usebenza ngokubhekana ngqo ekwenzeni izinto abanye abangeke bakwazi ukuzenza. Wena ungobhekene nento ngqo emsebenzini ngokuba wawusazi isizathu ngalolo suku eCalvary. Wena unguNkulunkulu ongenasiphelo wawazi ukuthi leli hora lifanele lifike. Kodwa ngenkathi seligcwaliseka khona-ke wakhombisa ukuthi wawunguNkulunkulu, wakhombisa ukuthi ubani owayengubasi, wazamazamisa umhlaba nabangcwele ababelele emhlabathini baphuma, wenza mnyama ilanga ebusuku njengoba umnyama bobusuku, ukhombisa ukuthi wawunguNkulunkulu kodwa wabonakala sengathi uthule isikhathi eside. Ake sithi kulokhu sidonse lesi siphetho ukuthi inqobo nje uma sihamba kumoya siholwa yisandla sikaNkulunkulu, akunandaba ukuthi yini ebonakala ingahambi kahle, nokho sibhekane neCalvary uNkulunkulu uyokhuluma ngehora elifanele ngesikhathi esifanele.
Now Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses.
Manje baba uNkulunkulu sizocela ukuthethelelwa kwezono zethu neziphambeko zethu. Sizocela umoya wakho kuba usihole, usihole njengejuba elahola iwundlu.
Let us be obedient.
Masithobe kunoma yikuphi okungasehlela. Sazi lokhu ukuthi uNkulunkulu usebenza zonke izinto kahle futhi azi ukuthi kuzolunga.
Be with us today in this service.
Yiba nathi namhlanje kule nkonzo, sikhulekela ukuthi uzosindisa labo abasesimweni sokusindiswa futhi befuna insindiso, gcwalisa labo ngokuphila okuphakade abafuna okunjalo. Sikhulekela ukuthi uzophilisa labo abagulayo nabahluphekileyo abezile befuna ukuphiliswa futhi sizokudumisa ngakho. Sikucela egameni lendodana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Amen.
Now in the speaking this morning, we wish to call your attention to the text.
Manje ukukhulumeni kuloko kusase phisa kuba ninake endikimbeni engiyikhethile kuba ngikhulume kuyo lolu suku eCalvary.
It seems like
you bonakala sengathi kuphumile kancane enkathini yonyaka lokufanele kube ngolwesihlanu lukaGudi. iCalvary fanele ukukhunjulwa nsuku zonke.
And we've heard so much about it, read so much about it.
Futhi izwe kakhulu impela ngakho, safunda kakhulu impela ngakho, abashumayeli ushumayelile ngakho, selokhu kwaqala isikhathi, abaculi uculile ngakho eminyakanyaka, abaprofeti bakubikezela iminyaka izinkulungwane ezine kungakwenzeki, abaprofeti balolu suku bakhomba emumva esikhathini okwenzeka ngaso. Usuku olubaluleke ngempela. Ungolunye lwezinsuku ezibaluleke kunazo zonke lwazo zonke izinsuku uNkulunkulu ake azidedela zasa emhlabeni. Futhi uma lubaluleke kakhulu kangaka esintwini iCalvary, ngicabanga ukuthi kuhle kithi ukuba kubuyele emumva futhi sihlole futhi sibone nje ukuthi ichaza ukuthini kithi. Ngokuba ngineqiniso ngalihora eselidlulelwe isikhathi esiphila kulo, ifuna konke ukubaluleka kukaNkulunkulu esingahle sikwazi. Nakho konke esingakuthola silapha ukuzofunda ngakho, ukubona ukuthi kuyini kithi nokuthi uNkulunkulu usenzeleni futhi sibone ukuthi uthembise ukusenzelani.
And that's what we come to church for.
Futhi lokho esikuzele enkonzweni. Ingakho umshumayeli eshumayela, ingakho efundisisa futhi edlinza ngombhalo futhi efuna ukuphefumulelwa, ingoba uyinceku yomphakathi kubantu bakaNkulunkulu. Futhi uzama ukuthola into ethize ezo uNkulunkulu azodinga ukuyisho kubantu bakhe, into ethize ezobasiza. Mhlawumbe ingahle ibalahle ngecala ezonweni zabo, kodwa ezoba usizo ukubavusa ukuze bashiye izono zabo bese-ke bevuka ukuba bakhonze iNkosi, nabefundisi bafanele bazifune lezi zinto. Futhi lolu suku lungolubaluleke kakhulu kangaka olunye lwezinsuku ezinkulu ukwedlula zonke. Ake sibheke izinto ezintathu ezehlukene lolo suku olwaluzichaza kithi, besingathatha amakhulu. Kodwa kulokhu kusa ngikhethe nje ezintathu ezehlukene, izinto ezisemqoka esifuna ukuzibuka okwemizuzwana embalwa okwakuchazwa yiCalvary kithi. Futhi ngiyakhuleka ukuthi kuzolahla ngehlala wonke oyisoni okhona, kuzokwenza wonke onwele aguqe ngamadolo akhe, okuzokwenza wonke umuntu ogulayo aphakamisele ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu futhi asuke ahambe esephilisiwe. Sonke isoni sesisindisiwe, wonke umhlubuki abuye futhi abe namahloni ngaye, nawo wonke ongcwele ajabule futhi abambelele kabusha nethemba elisha.
The one great important thing that Calvary means to us and the world.
Eyodwa enkulu into ebalulekile iCalvary eyichazayo kithi nasezweni yile, yacazulula umbuzo wesono waphela nya.
Man was found guilty of sin. And sin was a penalty that no man.
Umuntu watholakala enecala lesono. Nesono sasiyinhlawulo okwakungekho muntu owayengayihlawula. Inhlawulo yayinkulu kakhulu ngangokuthi kwakungekho muntu owayengakhokha inhlawulo. Ngikholwa ngeqiniso ukuthi uNkulunkulu wakumisa ngaleyo ndlela ukuthi inhlawulo yayizoba nkulu kakhulu ngangokuthi kungabikho muntu oyikhokhayo ukuze azenzele yona ngokwakhe. Manje inhlawulo yesono yayingukufa. Futhi sonke sazalelwa esonweni, sabunjwa ekoneni, sifika ezweni sikhuluma amanga. Ngakho-ke kwakungekhona munye wethu owayefanele noma abatholanga muntu emhlabeni owayefanele.
And sin did not start on the earth. Sin started in heaven. Lucifer
was a condemned creature.
Why is it Tala Esinashan Gekala?
Gingayungala Leliwak, and a Pambi Goguba as the Attic Ababa M. Shabin. The son of Satala is Lin. The Pongulu Abega Cornish in the Lost Ganja Lunjan.
This
was the second as Panayo Abega is it Tala is in a band of food. Ugwazi, Umutu Ugwazi, Umutu Ugpila, Nomutu Ugwazi, Yapomutu Ugpanele as the Tatele, Uguz Ketela Guak.
Kutilapo
uLucifer enikwa owedlule ngobukhulu ukuba azenzele ukuzikhethela kwakhe wayefuna into engcono kunaleyo uNkulunkulu ayenayo lokho kwaqala inkathazo.
And there was a requirement for sin.
Futhi kwaba khona okudingekayo ngenxa yesono okudingekayo kwakuwukufa ukufa kwakuyinhlawulo futhi lokho ngokuthi besingangena emininingwaneni emikhulu yalokhu ngoba angikholwa ukuthi kukhona okunye ukufa kukodwa kuphela kukhona ukuphila okukodwa.
Now believe a man that has eternal life can never die.
Amen. Praise the Lord.
Now believe there is a
ngikholwa ukuthi umuntu onokuphila okuphakade angeke aze afe. Ngikholwa ukuthi kukhona ukushabalala nya kwalowo mphefumulo owonayo ngokuba iBhayibheli lathi umphefumulo owonayo ngempela uyokufa, hayi umuntu umphefumulo owonayo. Ngakho uSathane ufanele ngempela afe ukuba abhujiswe nya.
I disagree with the universalists that say that Satan will be saved.
Ngiphikisana kakhulu nabagcwele umhlaba wonke abathi uSathane uyosindiswa wona futhi ungumqambi wesono nomphefumulo wakhe wona futhi wayengumoya. Lowo moya uyoshabalala nya ukuba kungasali lutho okwawo.
And when sin struck the earth,
futhi ngenkathi isono sishaya umhlaba emumbe ekuqaleni njengeshitile kumnyama liwa livela emazulwini wampela sakhubaza umhlaba saphosa zonke izidalwa emhlabeni nakho konke okudaliweyo kukaNkulunkulu ebugqilini. Umuntu wayephansi kobugqili bokufa, ukugula, inkathazo, ukudabuka, yonke imvelo yawa naso. Isono sasingumuntu okuqeda ukuzwa emzimbeni. Ngempela okwakhubaza umhlaba, saseke sibekwa lapha singenathemba ngoba sonke isidalwa emhlabeni sasingaphansi kwaso. Futhi wonke umuntu ozelwe emhlabeni wayengaphansi kwaso.
So it had to come from some place. Where that
was. Lapho kwakungekho sono khona, kwakungeke kuvele emhlabeni. Omunye wethu wayengeke ahlenge omunye. Kwakufanele kuvele komunye.
Therefore, when man realized that he was separated from his God.
Lapho ngenkathi umuntu eseqonda ukuthi wayesehlukanisiwe noNkulunkulu wakhe, uba uzulane. Bakhala izinyembezi, bakhala, basebenza ngokuzikhandla, bazulazula ezintabeni nasezingwadlule, befuna umuzi omakhi nomenzi wawo bawunguNkulunkulu. Ngokuba wazi ukuthi uma eke waze wabuyela ebukhoneni bukaNkulunkulu, wayengakuxokisana naye, kodwa yayingekho indlela emumva, uyalahleka. Wayengazi ukuthi iyiphi indlela ayezojika kuyo. Ngakho wavele nje wakhipha ezulazula ezama ukuthola ndawo ndawo lapho ayengathola khona indlela yokubuyela emumva kuleyo ndawo. Into ethize ngaphakathi kwakhe yamtshela ukuthi wayevela endaweni eyayiphelele.
There is not a person here in this visible audience this morning.
Akukho umuntu lapha kule zethameli ezibonakalayo kulokhu kusa noma ezethamelini zetheyipu kazibuthe lapho eyoya khona umhlaba jikelele. Akukho namunye lapha noma yikuphi ongafuni lokho kuphelela. Uthola izikoletu zakho sezikhokhelwe ucabange lokho kuzokucazulula. Uma usuthole izikoletu zakho sezikhokhelwe khona ke kukhona omunye ogulayo emndenini wakho. Uma kugula sekuphelile khona ke uthola eziningi izikoletu ozozikhokha. Into yokuqala uyazi izinwele zakho sezibampunga bese ke ufuna ukubuya ube musha. Futhi kukhona ukuthiza ngaso sonke isikhathi njalo njalo futhi nangenxa yalelo gagasi lesono. Kodwa enhliziyweni yakho ngenxa yokuthi uyakufuna lokho kukhombisa ukuthi kukhona ukuphelela ndawo kukhona okuthize. Ingalezo sizathu izikhathi eziningi namhlanje ukuthi isoni sisazulazula elihle itshitshi liyofunda imi. Pino yezinwele zalo ukuba lithandwe ngabantu lipende ubuso balo ukulenza libukeke kahle ligqoke izingubo ukuba libonise isimo sobuntu balo ngoba yona nto elingayithola lithola ndawo ukuzama ukuthola into ethize ezobuyela kulo lapho elingabangela khona besilisa ukuba balishayele ikhwela balivayizele baleshele izinsizwa ziyokwenza okufanayo kowesifazane izama ukuzenza ikhangeke kuye. Omakhelwane bayokwakha indlu futhi bayilungise ngendlela ethize ngoba iyobukeka kangconywana kunendawo kamakhelwane. Kungaso sonke isikhathi sifuna into ethize nento ethize ilokhu ihamba kancane nje ngaphezu kwayo. Intombi yothola enye intombi ukuthi ithandwa kakhulu ngabantu kunayo. Umakhelwane uyothola indlu ebukeka ingcono kuneyakhe. Owesifazane uyothola omunye wesifazane egqoke ngendlela ethize ebukeka kangcono kunoma kwenza yena.
That's seeking out for something. And it shows that we're
here.
We want to find that something.
That'll
feel like
yokulamba phakathi lapho. Kodwa kubonakala sengathi asikwazi ukuyithola. Izidalo ezingabantu zayizama kuyo yonke iminyaka bayikhalela izinyembezi bakhala bazama yonke into abaziyo ukuthi yenziwa kanjani kodwa babesalokhu bengayitholi izulazula emhlabeni wonke. Ekugcineni ngelinye ilanga lolo yilolo suku eCalvary kwabakhona oyedwa owehla evele ecazimulweni oyedwa ogama likuJesu Kristu indodana kaNkulunkulu eyafika ivele enkazimulweni neCalvary yabunjwa. Lolo kwakulusuku inkokhelo eyakhokhwa ngalo nombuzo wesono wacazululwa kuze kube phakade futhi lwavula indlela eyakulento esiyilambele nesiyomele. Lwaletha indawo yokweneliseka. Awukho umuntu oke wavakashela iCalvary futhi wayibona ngendlela eyayiyiyo ongake abuye abe ngofanayo. Yonke into ake ayifisa noma wayilangazelela sekuhlangatshezanwe nayo uma efika kuleyo ndawo. Kwakuwusuku olubaluleke kakhulu nento ebaluleke kakhulu. Lwazamazamisa izwe. Lwazamazamisa izwe engathi lalingakaze lizanyazanyiswe ngaphambili. Ngenkathi uJesu efa eCalvary futhi wakhokha umbuzo wesono lelizwe elinesono laba nobumnyama bhuqe ilanga lashona phakathi nemini laba nokulala phansi kokwethuka namadwala azamazama izintaba zathebezeka nemizimba efileyo yaphuma yakasha ethuneni. Kwenzani na? UNkulunkulu wenza elamanqamu eCalvary wasilimaza leso silwane esibizwa ngosathane ingunaphakade. Manje usebenolaka kakhulu kusukela lapho ngoba kwaletha ukukhanya esintwini futhi noma ubani uyazi ukuthi isilwane esilinyaziwe singesakhe esinolaka kakhulu sihambe sihuquzela nomhlane waso wephukile. Manje usathane washaywa wachithwa eCalvary. Umhlaba wafakaza ukuthi kwakunjalo inani elikhulu elake lakhokhwa futhi okunguyena yedwa owakwazi ukulikhokha ufika futhi ukwenze eCalvary yilapho inani elikhulu elakhokhwa khona. Leyo ngenye yezinto uNkulunkulu
waye budinga akukho umuntu oyefanele akukho umuntu oyekwazi akukho umuntu oyengakwenza noNkulunkulu wafika uqobo lwakhe futhi wenziwa waba ngumuntu futhi waphila impilo yomuntu phansi kwezifiso zomuntu futhi wabethelwa eCalvary futhi lapho ngenkathi uSathane wayecabanga ukuthi wayengezukukwenza wayengezukudlula kukho wedlula eGetsemane nakho konke ukulingwa noma imuphi umuntu ake akumela wedlula kukho njengabo bonke abantu kodwa wakhokha inani futhi yilokho okwenza umhlaba wamnyama kuqe waba njengomuthi wokuqeda ukuzwa emzimbeni kwenzela ukuhlinzwa ngenkathi udokotela enika umuntu umuthi wokuqeda ukuzwa emzimbeni kuqala uyamkhulekisa ngaphambi kokuba akwenze futhi ngenkathi uNkulunkulu enza ukuhlinzwa enzela ibandla izwe lathola umuthi wokuqeda ukuzwa emzimbeni imvelo yaba nokudikiza akumangalisi uNkulunkulu esenyameni yomuntu wayefa kwakuyihora izwe elalilicinga nokho abaningi babo abakwazanga njengoba kunjalo namhlanje abaningi bebezicinga lezi zinto kepha nokho abaziqondi abayiqondi indlela yokuphuma basalokhu bezama ukufuna izinjabulo nezinto zezwe bezama ukuthola indlela yabo yokuphuma kwakukhona bekuneziningi izigcobo zamasayini ebezikhombe kulolo suku okuningi kubonisa kungakwenzeki kwakubonakaliswe kungakwenzeki ngewundlu ngenkunzi ngehobhe nazo zonke lezi zinto kodwa nokho kwakungeke kukwephule kwakungeke kukwephule loko kubamba kwakufa lapho uSathane ayenomhlaba wona impela amadwala ake ahamba kuwo ehla enyuka emhlabeni isibabulo esivuthayo uLisifa wayeyindodana yokusa futhi wahamba emhlabeni ngenkathi usayita bamlilo evuthayo wona lawo madwala ayesepholile ngenkathi uJesu efa eCalvary ethunqa ephuma emhlabeni inani elakhokhwayo nobubhila bukaSathane bephulwa uNkulunkulu wabuyisela ezandleni zomuntu indlela yokubuyela kulokho ayekucinga wayengasadingekile ukuba akhale ashaya ngenkathi ephula umgogodla kaSathane lapho eCalvary umgogodla wesono wokugula futhi kuletha sonke isidalo esisazokufa emhlabeni sibuye singene ebukhoneni bukaNkulunkulu nezono sezithethelelwe haleluya izono zethu sezithethelelwe ngeke uSathane esasenza mnyama kuNkulunkulu ukhona umgwaqo omkhulu owenziwe ukhona utelefoni obekwe lapho ukhona ulayini oya enkazimulweni ufinyelelisa wonke umuntu kulowo layini uma umuntu egcwele isono wamchumanisa maphakathi impela angathethelelwa leso sono akusikho lapho kuphela leso sono sesikhokhelwe Oh, awudinga ukuba uthi angifanele impela awufanele ubungeke neze kodwa ufanele wathatha indawo yakho usukhululekile awusadinga ukubuye uzulazule awudinga ukuba ube yindoda efuna izinjabulo ngaphandle lapha emhlabeni ngokuba kukhona umthombo ogcwaliswe igazi elimunwe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwalelo thantala kusuke onke amabala azo ecala
You don't have to be lost. There is a highway. And a way.
Awudingeki ukuthi ulahleke. Ukhona umgwaqo omkhulu nendlela. Futhi ibizwa ngendlela yokungcwele. Wengcolile akedluli kuyo. Ngokuba ufike edlule emthonjeni. Kuqala bese ke engena kulomgwaqo omkhulu. Waphula amandla kaSathane. Wavula iminyango yejele lasesogweni. Wonke umuntu oyevalelwe kulomhlaba emajele esaba ukuthi uma esefile ukufa kuyoba yini kuye eCalvary wavule iminyango yamakamelo amancane wadedela bonke abathunjiwe bahamba ngokukhululeka anisadinga ukuba nidicilelwe phansi isono anisadinga ukuba ninikele amalunga enu esonweni ukuphuza ukubhema ukugembula ukuqamba amanga ningaqothe nilunge futhi niqonde futhi uSathane akukho ongakwenza ngakho ngoba seni utholile ulayini ulayini wokuphila ogcinise okwehange edwaleni leminyaka akukho okunganizamazamisa nisuke kulo akukho mimoya evunguzayo enganizamazamisa nisuke kulo akukho lutho lutho ngisho nokufa uqobo lwakho okungasehlukanisa nothando lukankulunkulu olukukristu jesu yayichaza lokho-ke iCalvary abantu ababesebugqilini bakhululwa abantu abake baba phansi kokwesaba ukufa bangeke besakwesaba ukufa umuntu olangazelele umuzi omakhi nobenziwo unkulunkulu usengahamba emgwaqeni omkhulu bese ebhekisa ubuso bakhe ngasezulwini ngoba usekhululekile halleluya usehlengiwe akasadingi ukuba abuye azulazule ngokuba kukhona indlela yokwazi ukuthi ulungile noma cha unkulunkulu usipha ukuphila izono zethu sezihambile lolo suku eCalvary lwakhokha inani uma sibona konke lokho kumangalisa imbongi yabhala amadwala adabuka phakathi nezibhakabhaka ezibamnyama umsindisi wami wagobisa ikhanda lakhe wafa iveli elivulekile lembula indlela eya ezinjabulweni zasezulwini nosuku olungapheliyo u-Abrahama akasadingi ukubuye azulazule ingamula izwe efuna umuzi isona sadingi ukubuye sizulazule ukuthi singasindiswa yini noma cha umuntu ogulayo akasadingi ukuba azulazule ukuthi angaphiliswa yini noma cha iveli elivulekile ngalolo suku eCalvary lembula indlela eya ekunqobeni okuphelele unkulunkulu sipha amandla omoya wakhe ukuba siphile ngokunqoba phezu kwezinto zonke usicela kuphela ukuba sikukholwe lokho kwenzeka ngalolo suku eCalvary lwalungakaze lube khona usuku olunjengalo alusoze lwaba khona olunjengalo alusadingekile inandla likhokhiwe futhi sihlengiwe makabongwe unkulunkulu sesihlengiwe akusekho ongabe usakuzulazulela akusekho okuqagela ngakho sekususwe konke iveli lembula ithethini futhi sesibekwe emgwaqeni omkhulu ukuba singabe sisazulazula kodwa ukuba sikholwe futhi sihambe nje siqonde phambili sihamba singene ngqo kubo impela ubukhona bukankulunkulu u-Abrahama wazi nabanye bazi ukuthi kwathi besafuna umuzi babazi ukuthi babengabavela kwenye indawo ndawo kukhona into eyayenzekile babephila emhlabeni okhubazekile kwafika ukuzamazama kwemhlaba kufika iziphepho izimbi nokubulala impisi newundlu kwadlana kodwa noma impisi yadla iwundlu nebhubesi lidla inkabi akubukeki kukude kukhona okungalungile wayazi ukuthi kwakukhona okungalungile abantu nomfowabo abulale umfowabo ubaba abulale indodana nendodana ibulale ubaba kukhona okungalungile usegugile uyafa usebuna ukugula kubuye usebhilini izihlahla ziyamila kodwa azisizo ezingafi ziyafa izintaba ziyaguquka izilwandle ziyasha zome amanzi ayehluleka kukhona okungahambi kahle futhi wayefuna indawo umuzi lapho lokho okwakungasenzeki khona wayazi uma engake aze abuyele emumva angene ebukhoneni balowo owenza kwalunga wayengakuxoxisana naye o inhlanhla enjephosoni okuyiyo kulokhu ukusa ukwazi ukuthi usunayo indlela manje lolo suku eCalvary lwavula indlela ngokuba bonke labo khokho ababekuzindlela bekubamfuna iCalvary nipa khona ngesihle beningakwala kanjani na beningakwala kanjani ukuba bese nijoyina ihlelo na beningakwala kanjani ukuba nikubambise ngenye into izinjabulo zezwe na anikwemukeli ngani na iveli elivulekile liletha umuntu abuyele ngqo angene ebukhoneni bukankulunkulu engasenasono kuye sanoma yiluphi uhlobo bese ebeka umgwaqo phambi kwakhe entweni ayifunayo izulu inkazimulo ukuthula ukuphila okuphakade yonke into phambi kwakhe ngqo lolo suku lwaluyigalelo lokufa emandleni kasathane lwaqeda yonke into futhi senya mboya lapho wayiwudla se-edeni kusukela kulo impela ithunzi lokuqala eliphuma kukho ngathi u-abela ngokukholwa wanikela kunkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunokakhayini kufanele ukuthi wabophezela umvini wamagilebhisi entanyeni yewundlu walihudulela edwaleni waphatha idwala ngesandla sakhe laba umkhonto wasebhekisa phezulu ikhanjana lalo wase elinquma futhi eligenga elelapha noboya balo babhukude egazini lalo uqobo ecambuze egazini lalo kwakuyisithuni kodwa ngalolo suku ecalvary kwangekho undlu lalelizwe kodwa kwakuyiwudlu kankulunkulu elalifa ihlambuza egazini lalo uqobo lagenywa futhi lanqunywa futhi lashaywa futhi lafelwa ngamathe futhi labhibizwa futhi lashaywa ngempama nakho konke yizwe legazi liqonta ezinweleni zalo eziyisihluthu ngenkathi iwudlu lika-abela lifa lapha likhuluma ngolimi u-abela angaluqondanga lalikhala futhi ngenkathi iwudlu kankulunkulu lifa ngalolo suku ecalvary lakhuluma ngolimi okungekho namunye owaluqondayo nkulunkulu wami nkulunkulu wami ungishiyeleni na kwakuyiwudlu kankulunkulu ligenywe laba izicucu lanqunywa wayeyilo impela iwundlu abela ayenalo emqondweni wakhe lapho esebone inzalo ethenjisiwe yowesifazane wayeyiwundlu udanyeli alibonayo elaqeshulwa entabeni kungengazandla wayeyisondo phakathi kwesondo ngokomprofethi konke ababekubonile ngaphambili kwahlangatshezwana nakho ngalolo suku lolo suku ecalvary lokho kwangenisa into enkulu lokho kwephula umqolo kasathane kuqala sifanele sifune ukuthi lolo suku lwaluchaza ukuthini okwesibili sifanele sibone ukuthi lolo suku lusenzeleni manje ukuthi lwasenzelani manje okwesithathu asibuke ukuthi besifanele senzeni ngalolo suku besifanele senzeni na kuqala sifanele sibuke kulo ngokuba lulusuku olukhulu lukhulu ukwedlula zonke izinsuku inani lesono lacazululwa amandla kasathane ephulwa futhi manje sifuna ukubona ukuthi sifanele senzeni ngokwenanela manje ngezenanelo ngenkathi uJesu efa ecalvary ngalolo suku akakhokhanga kuphela inani lezono ngezono zethu kodwa futhi wakhokha inani futhi wenza indlela ukuba sikwazi ukumlandela ngokuba thina njengo-Adam abawile osehlengiwe njengoba umoya wahola u-Adam u-Adam wokuqala ngomoya owayenokulawula yonke imvelo ngakho thina odamu wesibili noma abantu basemhlabeni uhlengwe nguKristu kusukela ngosuku lwaseCalvary singamlandela manje ngenkathi efa eCalvary wenza indlela waphuma umoya ongcwele owathunyelwa emuva emhlabeni ukuba wena nami siphile ngawo ichaza lokho-ke iCalvary kithi ukumlandela kuqala sibuke phakathi kulo sibone ukuthi lwasenzelani futhi manje sifanele senze njani mayelana nalo na kufanele nina nami senze njani na manje sithi awu ngiluthokozela lolo luhle kakhulu kodwa sifanele silwemukele futhi ukulwemukela kungukwemukela umuntu wakhe uKristu enhliziyweni yethu manje-ke sikhulelekeyile esonweni ngakho-ke akukho maketango esono alengakithi nhlobo unkulunkulu sengathi nje asikaze sone umhlatshelo ophelele wasenza saphelela ukuba uJesu wathi manibe ngabapheleleyo njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele manje-ke akusekho okuzokwenziwa kodwa senziwe abaphelele ebukhoneni bukankulunkulu manje yilapho esilahla khona indawo yethu uma singaqapheli sizama ukubheka emumva kulokho esasiyikho futhi inqobo nje uma sisabheka emumva kulokho esasiyikho umhlatshelo awuchazi lutho kithi o anikuboni bandla na bengingeke ngawuzama umsebenzi ningeke kanjalo nani ningeke asikho isidingo sokuzama ngilahlekile kusukela ekuqaleni nje inqobo nje uma nibuka lokho eniwenzile kodwa ningabuki kulokho eniwenzile kubani ukuthi lesuku eCalvary lwenzani kini lwakhokha inani lenu lacazulula umbuzi izono zenu zibomvu zimhlophe njengekho zibomvu njengokububende zibe mhlophe njengoboya bezimu khona-ke alinasono alinasono ngokuphelele akula ndaba ukuthi nenzeni noma nenzani nisalokhu ningenasono inqobo nje uma nemukele uJesu Kristu njengomsindisi wenu izono zenu zithethelelwe yonke into ethethelelwe ithethelelwe futhi yakhohlwakala manje-ke kwenzani na ukunika emva kwaleso simo umoya wakhe ukuba nimlandele nokwenza njengoba enza kwabanye abalandelayo wayengumuntu oyedwa nje umuntu ophelele wanikele ngokuphila kwakhe futhi wanenzela isibonelo manje sifanele senze njani na manje into yokuqala engifuna ukuyisho ngokuthi uJesu akazange aziphele yena impilo yakhe yasetshenziselwa abanye lokho ngokuthi ngokuphelele ngokuphila okuphakade uma nithi niya endlini yokukhonzela futhi nenza izinto ezinhle lokho kuhle kodwa uma uphila impilo yakho ngesingawe awunakho ukuphila okuphakade ukuphila okuphakade kungukuphilela abanye wakuphakamisa ngenkathi engena ewundlwini likankulunkulu waphila futhi wayenokuphila okuphakade ngoba akaziphilelanga yena waphilela abanye futhi wemukela ukuphila okuphakade ngokwemukela lolo suku futhi awusaziphileli wena uphilela abanye omunye wathi ungama kanjani uvumele noma ubani akwethuke kanjena na awuziphileli wena uphilela abanye ukuze uhlenge lowo muntu niba ngamadodana futhi inkathazo yakho ingukuthi ibande selikhohliwe ukuthi babe ngamadodana uyindodana uthatha indawo kwakristu uyindodana ngakho ungaziphileli philela abanye awu mfowethu ubrenemu ningamphiyela lo mfowethu ngoba uyindoda enomoya omuhle ngempela akusikho lokho philela lowo muntu okuzondayo philela lowo muntu ongakubulala uma bebengaphumelela yilokho abakwenze kuye bambulala futhi wafa ukuze abasindise lokho ngokuphila okuphakade thola lokho kusesifubeni sakho ubuka ezulwini-ke kodwa unikela ngezinto zakho uqobo zibe umhlatshelo uziyeke njengemvu inikela ngovolo wayo ubuka njo ngaseCalvary bethemba ukuthi lokhu kuyanisiza ukuba ningene endaweni yilokho-ke ithabernakele yilokho-ke bonke abantu afanele akwenze ukuthola ukuthi wena uyini nokuthi yini inhloso indle ukukhonzela kusikho kuya endlini yokukhonzela ukuba udlale umyuzik nje ucula amaculo indle kukhonzela yindawo lapho kulungiswana khona ukwahlulela kuqala endlini kankulunkulu kufanele sizisho ukuthi sifile futhi siphile kukristu manje-ke wenza indlela ukuba sikwazi ukuzinikela thina uqobo sibe umhlatshelo enkonzweni yakhe ukuba simlandele uma simthanda sihola impilo ayiphilayo lokho kuyamangalisa ujesu washo futhi wakhuluma ngakho ake nje ngininike izicaphuno ezimbalwa ngakho lalesisane ningakugeji ujesu washo ngalolo suku ukuthi wayezokwehlukanisa abantu njengezimvu nezimbuzi futhi uyotho ezimbuzini yimani ngakwesokhohlo nasezimvini yimani ngakwesokunene
He said to the goats, Depart from me, because I was hungry, and you didn't feed me.
I was in prison, and he didn't feed me. I was angry, and you told me not. I was thirsty, and you gave me no drink. ngangomile aningifuzisanga ngangigula aningihambelanga ngakho thethani kimi futhi ezimvini wathi ngangihambile nangipha ukudla ngangihambaze ngiyangibhathisa ngangigula nangikhonza
Don't fail to get this church.
Kuthi kaphelani ningehluleki ukukuthola lokhu bandla kugcineni lokhu enhlizweni yenu kuze kube phakade kwenziwa ngokukhulu kungazi kukanembeza abantu abakwenzelanga ngokohlu lomsebenzi umuntu okupha into enye ngoba ubefanele akwenze umuntu okupha ukudla ngoba bekufanele akwenze unomqondo wokuzigabisa kufanele kube impilo yakho impela isenzo sakho impela kwakubangaza kakhulu kulezi zimvu ngangokuthi zathi nkosi wawulambe nini na futhi asangakupha ukudla ngenkathi ulambile futhi sakupha ukudla na wawuhambaze nini futhi siyakwembathisa na wawome nini futhi siyakuphuzisa na wawugula nini futhi sakukhonza na kwakuzenzekela impela ngokuvela othandweni nje ukuphila kwakho nje kuphila kubo uNkulunkulu vumela abantu babone ukuthi iCalvary yasenzelani ngokuzenzekelayo impela wawukuphi wena nkosi na asizange sikwazi lokho bukani kuthini uJesu waphenduka wayesethi enikwenzile kulaba nakwenza kimi impilo yokungazigabisi hhayi umcabango wesibili hhayi ukucabanga ngakho kodwa nithenga kakhulu ezintweni zalelizwe futhi niphila kakhulu kukristu futhi nihamba kakhulu emgwaqeni omkhulu ukuthi lezi zinto ziyinto nje ezenzekelayo uvele ukwenze nje akusikho ukuthi awu manje nkosi nkosi ufuna ngenze lokho na akusikho lokho uyingxenye yakhe nje umoya wakhe ukuwe futhi wenza ngendlela edakayo kukhona indlela ebonakala iyinhle kumuntu kepha kuphela kwayo indlela yokufa akusuye wonke othi nkosi nkosi oyongena kepha yilabo abenza intando kababa wami ukuvela ezinhliziyweni zabo nje ngokukhululeka nje manje lolo suku eCalvary lwakho khalelo nani ukuze sibe ngaleyo ndlela akusikho ukuthi uyazi umfelokazi uJones wake wayengenawo amalahle ngase ngihamba ngayomthengela amalahle. Ngiyakutshela ngibone umfowethu obedinga isuti yezingubo ngase ngihamba ngamthengela isuti yezingubo. Akabusiswe uNkulunkulu ngingumKristu. Oh he wena ozigabisayo ompofu muntu wosizi ungumzenzisi. Ungasivumeli isandla sokunene sazi owenziwa yisandla sokhohlo. Nesokhohlo sazi owenziwa esokunene. Nje ungophe kakhulu kuKristu ngokutenzekelayo uze ukwenze noma ikanjani. Yimvelo yakho ukwakhiwa kwakho uyakwenza noma ikanjani. Ukuphila nje okuphila kuwe uzinikele ngokuphelele kulowo moya futhi nje uziphilela wona kuwe. Oh, uyawuzwa lo moya obuhisiweyo lokho kuphila. Akusimi engiphilayo kwasho uPaul. Kepha uKristu ophila kimi ngokuzenzekelayo nje. Awu, ngiyakutshela mfowethu Branham, ngamaKristu lapha. Sisiza laba bantu, sisiza labo bantu. Oh, hey, ngiyanidabukela. Lobo akusibo ubuKristu. UbuKristu ngokuzenzekelayo nje ufanele akwenze, ufanele kwenziwe futhi uvele ukhohlwe nje yikho ngakho konke. Angikwenzi, hamba ukwenze. UKristu wavele nje ngokuphelele. Wanikela ngokuphelele impilo yakhe kuNkulunkulu, wasinikela uqobo lwakhe njengenyeku yomphakathi kubantu, wanikela ngempilo yakhe ngesihle, wayengadingekile ukuba akwenze, akakwenzanga ngokuncishana. Akashongo ukuthi manje bazalwane nonke, nifanele nicabange kakhulu ngami ngoba ngizela ukuzonifela. Akazange athi fungakho, wafa noma ikanjani ngoba kwakunguNkulunkulu kuye, nguNkulunkulu kini, nguNkulunkulu kimi osenda sibukane. Izimvu ungaseqaleni elilodwa, omunye wabo uyothi awu Nkosi, ngenza lokho futhi Nkosi, ngenza lokho. Wathi tedani kimi nina benzi bokubi, angizange nginazi.
If the church can ever come to those fundamental facts.
Oh my banda lingake lize lifike kulawo maqiniso ayi misuka okungesiyo into ozama ukuyenza uzisebenzela wena ukuba wenze kuyinto ezalwa kuwe. Ngithethelele emngane wami oyiPentecostal. YiPentecostal. Kodwa abangane bami abangaPentecostal usefike endaweni lapho osekufanele khona kube inqwaba yomusic osheshayo ukushaya kwamabhendi athize. noma ukushaya izandla noma izigujana amathamborini ukukhuphula ukumemeza lokho ngamadlingozi kuphela badlala emabhendini ngaphambi kokuba baye ephini bafaka abantu emadlingozini empi ngiyakholelwa emyuzikini ngiyakholelwa ekushayeni izandla kodwa ngiyakholelwa kulezi zinto yiqiniso impela lelo sifanele sibe nakho lokho kodwa nishaye izinto ezinkulu zingenziwe yileyo mpilo yokuzinikela njengomhlatshelo ukuthi uNkulunkulu uhlala kini ngokuzenzekelayo nenza lokho okulungile ngoba kulungile nje niqhubeka ningacabangi ngisho lutho ngakho niphila khona nje bona-ke bhekisisani niyabona ukuthi kwenzekani nivele nje nisemgwaqeni omkhulu yilokho iKhalvari eyakwenza kini emgwaqeni omkhulu wavula lolo suku lwenu manje khumbulani ungeke waba yimbuzi uhafu nebuhafu ngeke sacubana manje kunenqwaba yabantu abathi yebo uyazi ukuthini sinenhlangano eqenjini lethu thina sisiza abampofu senza lokhu lokho kulungile kodwa nizishayela uphondo lwenu ngakho ningakwenzi lokho wenzani izipho zenu ekusithekeni kwasho uJesu lokuthenzekelayo nje into ethize kuwe kungabi ngaphezu kokuhamba uziphuzele amanzi womile uma umuntu oseceleni omile ucabanga ngaye futhi isidingo somuntu oseceleni cabanga ngaye ngokufanayo njengoba ubungacabanga ngesidingo sakho uqobo futhi ungakunaki phila nje uqhubeke manje ungeke waba yimpu uhafu nembuzi uhafu ngakho uma nithi awu ibandla lethu linenhlangano liphabampofu futhi senza lokhu futhi senza lokho futhi senza okunye uma ninakho lokho kungekho lokho okunye ukuphila kukakristu kini ngokoqobo nje nikwenzela ize ujesu pawulu wathi abasekorinte bokuqala eseshumi nantathu noma ngabela abampofu konke enginakho nginikele umzimba wami ukuba ushiswe njengomhlatshelo akungisizi ngalutho manje lokhu kulukhuni kodwa kuyiqiniso nifanele nisiye kulelo qiniso niqonde ukuthi iKhalvari yanenzelani siyakubuka bese sithi oh yebo lokho kuhle lokho akusiko uma leyo ndoda nakankulunkulu yadingeka ukuba iye eKhalvari uyobethelwa yonke indodana ezayo ifanele iye eKhalvari ifanele futhi ibe neKhalvari ifanele nibe nalolo suku eKhalvari ifanele ngibe nalolo suku eKhalvari lokho akucazulula umbuzo wesono hayi kuhlawulana nomshumayeli hayi kuzanyazanyiswa ungeniswe ebandleni hayi kungena ngencwadi iletha hayi kungena ngokufundela umsebenzi kodwa ungena ngokuzalwa akazange neze anikeze incwadi iletha akazange anikeze ukufundela umsebenzi wanikeza kuzalwa singena kanjalo-ke bese-ke ukusukela lapho ngokuzenzekelayo siphila izimpilo zamakristu manje okunye ukuphawula imbuzi uhafu imvu uhafu abanayo into enjalo awusiyo imbuzi uhafu nemvu uhafu uphakathi kokuthi uyimbuzi noma imvu manje uma nje nenza izinto ezinhle bese nicabanga ukuthi ningangena ngalokho khona-ke lwalungeke lube khona usuku lwaseKhalvari umthetho wakuhlinzeka lokho kodwa njengoba luthathwa ngosuku lwaseKhalvari lwaluzongenisa lokho ukuthi singabi njengamalungu ebandla kodwa sibe ngamadodana namathendekazi kaNkulunkulu yilokho usuku lwaseKhalvari olwaluyikho lwaluchaza lokho-ke kini ukuze nikwazi ukuthi nenze futhi nilandele futhi nenze njengoJesu
Now the river doesn't run up and down at the same time.
Manje umfula awugelezi wehle wenyuke. Ngasikhathi sinye. Umfula kuphela ugeleza uye nganqanye. Moya kaNkulunkulu ugeleza uye nganqanye nje. Awuxubi izinto kuwo. Ugeleza ngendlela efanayo.
What's Jesus in closing?
Sekusisana uJesu engivala. UJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Nemikhulu kunalo niyakuyenza. Ukuba mina ngiyakubaba wami. Angikusho lokhu kangako ebandleni lapha niyaqonda kodwa le milayezo iyatheyishwa izinkulungwane ezingamashumi ngiyayizwa umhlaba jikelele ngizowuphendula lowo mbuzo kumgceki khona manje kaningi bengithi ngasho bathi ngani uyalikhwala ibhayibheli na ujesu wathi le misebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza le mikhulu kunalo niyakuyenza ngokuba mina ngiyakwaba wami Ungathola okubi kanjani mnumzane na? Ungathulathula kuthi enganani ekwahlukaniseni ngokubona okusakeleyo namasayensi akho ezenkolo okuba yisihlakaniphi nomcabango wengqondo wanoma yini na? Mngane wami onomusa nolahlekileyo, ungayiqonde yini ukuthi leli Bhayibheli lihunyushwe ngokukamoya na? UJesu wambonga ubaba ukuthi walifihla kwabafundile nabayizingapheli nabahlakaniphile nabanokuqonda futhi akwembule ezinganeni eziyoza eCalvary. Manje phekisisani uJesu washo, phekisani ukuthi wakubeka kanjani. Imisebenzi engiyenzayo mina uyenza khona manje, imisebenzi engiyenzayo manje uphilise abagulayo, ngivuke abafileyo, ngivula amehlo ezimpumputhe. Le misebenzi nani niyakuyenza? Niyakuyenza lena uma ikholwa kimi. Nenza le misebenzi. Leseke omkhulu kunalo niyakwenza ukuba mina ngiya kubaba wami. Useyisikhashana nezo lingabe lisangibona. Nokho ninani yongibona ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Angiyi kunishiya nizintandane. Ngiyakufuneka kubaba uyonithumela omunye umgududu ongumoya ongcwele. Izwi elingemamukele nokho nina ningemamukela. Manje qaphelani imisebenzi emikhulu kuneminye kwakuzoba ngamandla ebandleni kungasikho kuphela ukuphilisa abagulayo ngomkhuleko, ukukhipha amadimoni ngomkhuleko, kodwa kwaba kuphila phakade emakholweni.
The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church.
Umangcwele wawuza futhi unikezelwe ezandleni zebandla ukwaba ukuphila. Yayithatha lokho-ke iCalvary, yathatha abakhokhile abasikile besazane abehle isithunzi futhi yabakhuphula yabafaka endaweni ukuba babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, ukuba baphilise abagulayo nokwaba ukuphila okuphakade ngokupha umoya ongcwele emakholweni anokulalela. Amadoda ake aba ngangakholwayo enziwa amakholwa futhi aba okokukamoya ukuphila phakade. Kukhulu kangakanani ukuthi lona wesifazane olele lapha ningakhuleka umkhuleko wokukholwa futhi uzophiliswa. Leyo yinto enkulu, yileyo nto-ke ayeyenza. Kodwa wathi emikhulu kunaloyo niyakuyenza. Ngikunipha amandla kungabisiwo kuphela okuvusa kwesikhashana kodwa kunika ukuphila okuphakade okuyoba yiphakade kuze kube phakade. Mampofu zimpumputhe bantu abalusizi, nikugeda kanjani lokho na? Aniboni yini ukuthi yini into enkulu kunenye na? Leyo yinto enkulu kunazo zonke ezazingake zenzeke kwakukwaba ukuphila okuphakade kubantu. Yini ukuphila okuphakade na? Ukuphila akuphilayo, ukuphila okwakubuye aba lokho kwabanye. Umuntu angakwenza lokho na? Indodana kaNkulunkulu ingakwenza.
Jesus said, whosoever sins you remit to them, they are remitted.
Enibathethelela izono bathethelelwe, enibabamba ngezono abanjiwe. Manje nakho lapho ibandla likaKatolika nabanye abaningi benza khona iphutha labo esikhulu. Bayaphuma bese bethi, inithethelela izono zenu, kwangesikho lokho. Bakuthola kanjani ukuthi uthethelelwe izono eBhayibhelini na? UPetru wawuphendula lowo mbuzo ngosuku lwePentecosti. Bathi, singenza njani ukuze sisindiswe na? Ngiyakuthola kanjani lokhu eninakho nina nonke na? Wathandela isihlako somuthi yokuhlukaniswa kwawo, wabatshela ukuthi abenzeni. Kwaniphendukani lona lowo nibhenga kuNkulunkulu kunibhabhathizwa egameni likaJesu Kristu, kwenzelweni na kuthethelela kwesono senu? Nazo imisebenzi emikhulu kuneminye. Bangaki nina bashumayeli kulokhu kuhla? Bangaki nina enilalele ezwini lami ekhefini kazibuthe abavumayo ukuya eCalvary kulokhu ukuhla na? Futhi nibuke ukuthi uNkulunkulu wenzelani bese nishiya izivumo kholo zenu nizehlelo bese nishumayela ivangeli?
It's in your lap now. What are you going to do with it?
Hallelujah. Thank you, Lord.
Why repentance
Niyabona ukuthi oni ngobani aniboni na imisebenzi emikhulu kunalo ukuthethelela izono egameni kaJesu Kristu kodwa ngeke ivume ukholwa namahlelo kanjalo njalo kunikophele phansi endaweni ngisakhonza izwi ngitshele noma yimuphi owesilisa ngitsheleni noma yimuphi owesifazane ongenza ekhalibari ukuthi adame ukuba ngumuntu othize omkhulu ngoba usho into ethize ngiseleni lapho eningakuba khona ebusweni bekhalivari ekukhanyeni kwayo okufanele lolo suku lekhalivari ningaba kanjani nosuku lwenu lekhalivari niphume niyihembe eliyisifuthu na ungaphuma kanjani uyincelebana yenhlangano ethize futhi ushumayele izimfundiso ezenziwe ngumuntu na kungani kungakuthobisela ezwini kankulunkulu na uma uyoke uye lapho uzophuma uthobile ungafuna kanjani ukuba yinto ethize enkulu enhlanganweni yakho nokhaphe esigqokweni sakho kanti ujesu kristu kankulunkulu wazithoba emzimbeni owawugenqiwe ebusweni obabufekwe ngamatshe kwaze kwaba amahloni nehlazo na futhi bamhlubula izingubo zakhe futhi bambethela phambi kwezwe behlambalaza amahloni ungaya kanjani ekhalivari futhi usuke uphume uyinoma yini ehlukile kunalokho ayeyikho ihlazo namahloni na
Oh, you say they'll kick me out. Let them kick.
Oh, we're not Kahlela bangikhiphe abakhahlele yiba nosuku lwakho eKhalvari uNkulunkulu uzoba nendlela yakhe nawe akenge kutaphune lokho futhi yiba nosuku lwakho eKhalvari uNkulunkulu uzoba nendlela yakhe nawe
Lord Oh God Thank you Lord Take us all up the Calvary
Oh see oh uNkulunkulu sithathe sonke usikhuphulele eKhalvari njengamanje Asidede kumina, Nkosi, ukwesaba abantu, ukwesaba ukuthi omunye umuntu uzothini.
While the whole world laughed at him, made fun of him.
Ngani lonke izwi lamhleka, kodwa walalela, kwaze kwaba sekufeni. Walalela ehlazweni, walalela ngisho naphansi kukahulumeni womfela ndawonye. Futhi siyaqonda ukuthi uSathane washaya lomhlaba, waba ngumbusi negunya lomhlaba. Wafakaza ukufanayo phambi kwenkosi yethu futhi wathi lemibuso engeyami ngizokwenza engikuthandayo ngayo futhi siyakuqonda lokho kusukela ngalolo suku kuze kulolu lelizwe phansi kwesikalekiso belibuswa yilo owaliqalekisayo kodwa uNkulunkulu oh uNkulunkulu sisebenza umbuso ongaqalekisiwe Baba uNkulunkulu, kumangalisa kangaka ukuthi wenze izinto ezithize ezinkulu esithombeni sezwe namhlanje. Uvumele lezi zithombe ezinkulu njengemithetho eyishumi kanjalo njalo kuphume. Ukuvumela abesilisa nabesifazane babone. Lokho bekungeke ngisho kwenze mnyama umnyango wesonto. Kodwa ubavumele babone ukuthi kuyini.
God's way is a rejected way.
Indlela uNkulunkulu indlela enqatshiwe. Yizwe. Ngoba sifana singena eRussia phansi kobukhomanisi. Kulelizwe kodwa asisibo abalelizwe. Uyambetha ongena eCalvary. Sibethele thina uqobo. Ngenxa yokubuza uNkulunkulu kuba sibe ngomunye wabakhe. Akunandaba ukuthi izwe lithini. Sithatha indlela nabayindosana abadeleliweyo benkosi. Kubekela ebuvukeni futhi sikholwa ukuthi lokho sekuseduze masinyane Nkosi kuze kube ngenkathi esiyovuselwa ngayo embusweni ozothatha lelizwe njengoDanyeli wakubona ngaphambili futhi walephula lonke izwe laba ikhoba elincane nomoya waliphephula lasuka esibuyeni sasehlobo kodwa intaba itshe lakhuwe laba yintaba enkulu eyasibekela umhlaba lelotshe lizofika o uNkulunkulu Sifuna ukuba ingcenye yalo. Masizidele sithathe isiphambano sethu nsuku zonke. Siphilele uKristu, siphilele abanye. Siphe khona Nkosi. ngaba khona abanye kulokhu kusa nalowo ongamazi njengomsindisi futhi othanda ukukhunjulwa emthandazweni futhi sithanda ukuba lolu kube usuku lwenu eCalvary ungaziphakamisa izandla bese uthi ngikhulekele mfowethu Branham ngifuna ukumazi njengomsindisi wami uNkulunkulu akubusise mfo osemncane omunye futhi na uNkulunkulu akubusise mfowethu emuva lapho angaba khona omunye futhi na uthi ngifuna ukumazi ngifuna lolu kube usuku eCalvary lwami ngikhathele ngithiniyo kusizani ngami kulokhu ngimanaza lapha ngayo impela into engazalelwa ukuba ngiyenze na ngazalwa ngazalelwa ukuba indodana kaNkulunkulu futhi ngilapha ngibambelele ezintweni zeze uNkulunkulu mangibethelwe namhlanje ngangibethele namhlanje mina uqobo nemibono yami ukuze ngiphile noKristu futhi ngiphilele nabanye akulandaba ukuthi benzani kimi uma behlekisa ngami futhi bengihlupha futhi beso konke okubi ngami nezinto nje mangithi ngokuthobeka ngihambisane ngithobeke njengewundu njengoba enza futhi ngolunye usuku wethembe sekungivusa futhi ngosuku lokugcina ngibheke lolu suku ngaba khona ezinye futhi izandla eziphakamayo na uNkulunkulu akubusise emumva lapho nawe kulungile abanye nje futhi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise abanye futhi ukuthi singakakhuleki
Our Heavenly Father
Baba wethu wasezulwini kwashiwo ngenkathi uPetro eshumayela ngosuku lwePentecost abakholwayo kwenezelwa ebandleni bakholwa ngeqiniso ngenhliziyo yabo yonke
These people that's just raised their hands.
Abantu nje ophakamise isandla sabo.
Kholwa
ukuthi bakholwe ngenhliziyo yabo yonke. Futhi uma bekholiwe, ikhona iTV lamanzi elilindile lapha. Bafuna lezi zono zithethelelwe. Kukhona umuntu lapha ongawabhaphathisa. Kulelo gama, negama kuphela elikhona phakathi kwezulu enikwe ebantwini ukuthi sifanele sisindise. Ngoba njengoba ngicabune umbhalo emizuzwaneni embhalo edlule ukuthi ukuphenduka nokuthethelelwa kwesono kufanele kushunyayelwe egameni lakhe ezweni lonke kuqale eJerusalema. NaseJerusalema ngenkathi ukuphenduka nokuthethelelwa kwesono kushunyayelwa, umphostoli wabatshela ngemibhalo futhi wathi bafanele baphenduke kuqala bese-ke kubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Lowo kwakungumsebenzi wabashumayeli ukuba bawenze. Kuba bona baphenduke naye ukuba ababhaphathize kukho ukuthethelelwa kwesono sabo enibathethelela izono bathethelelwe enibabamba ngezono babanjiwe baba laze lakhezukela kanjani izwe ekutetemeni njengoba linakho na alilikholwa ngani ivangeli elilula na futhi bangenisa ngisho okwalokho kuba babambise amagama amanga babathizo amanga ibathizo yamanga kamoya ongcwele ukuhlawulana nomfundisi esebenzisa izicu zikayise indodana umoya ongcwele okungekho neze emibhalweni umbhalo onemininingwane owenziwa ngamadoda amaRoma akusikho ukufundisa kwamaKristu akukho ndawo ebhayibhelini ukuthethelelwa kwezono ngeke kwathethelelwa ngesiqu kodwa ngegama likaJesu Kristu Manje baba siyazi kungokungathandwa kakhulu ngabantu izindlela zakho bekungaleyo ndlela njalo kodwa vumela abesilisa nabesifazane kulokhu kusa beze kulolo suku eCalvary lapho uJesu edelelwa ngalolo suku lawo mahloni ukuba ahlubulwe ukuba agenywe abe izicucu ukuba afelwe ngamathe futhi kuhlekiswe ngaye yizwe lonke ibanda ngabantu ababefanele bamthande futhi nokho kukho konke lokho akawuvulanga umlomo wakhe futhi wahamba futhi wafela labo bantu ababehlekisa ngaye uNkulunkulu sithathe usise eCalvary kulokhu kusa futhi uma bethi siyahlanya bethi siphambanise imibhalo noma ngabe bafuna ukuthini uNkulunkulu bangeke bame ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi bathi uyiphutha bangeke basimboza isono sabo ngeBhayibheli iBhayibheli lembula isono sabo ukungakholwa kwabo ukuba bathandwe ngabantu ukwenza njengaso sonke isicuku Nabumele beze eCalvary kulokhu ukusa futhi iqale eJerusalema ukuthi ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono kufanele kushunyayelwe egameni lakhe esizweni sonke kuqalwe eJerusalema
bavumele bathathe leso sinyathelo esifanayo esibethelwe ukuba bagenywe bafelwe ngamathe futhi kuhlekiswe ngabo futhi babizwe ngakho konke abangabizwa ngakho ohlweni lwembuka lezenkolo ukudilizwa kwamabandla konke abafuna ukukubiza kwangathi thina nkosi kulokhu kusa singathatha indlela yethu nabayingcisana benkosi abadeleliweyo kwangathi singahamba njengoba kwenza abapostoli singaphendukeli kwesokunene noma esokhohlo futhi kusukela ekulungeni kwezinhliziyo zethu sikhonze uNkulunkulu siphe khona ba manje philisa abagulayo nabahluphekile ozongena emdeni umkhuleko kwangathi laba abaphakamisa izandla zabo ezinhliziyweni zabo bangaphenduka khona manje kwangathi laba abame emumva isikhathi eside masinya bangaya emanzini futhi babe ngabathethelelwe izono zabo phezu kwegama lomhlatshelo uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Just do something to you. Just towers you out. Puts a hope in your life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others. What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecute the prophets which were before you. I thought the message would probably help the church this morning, that you would see that we need a Calvary. We need a crucifixion. Now, what is it all done? It's all paid for, sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted, it's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way, and you'll be healed. Remember. Now, what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is. We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands times thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up with cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right. What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name. Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? Yeah. It's the devil. Yeah. Certainly. Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem. Now, first we'll do as he did, have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. These garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted. Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved. Paul met some that had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance. Now get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right, unto repentance. They have repented. Yes, sir. I've repented. I believe he's coming. They were baptized unto repentance, that is to say, believing on the Lord Jesus Christ. Then when they heard this, that the sacrifice had already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them, when he laid his hands upon them, the Holy Ghost. And they spoke in tongues and prophesied. Right. Now, how are you going to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church, that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized. Now, I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything right in my study. The most ancient sacred history in the world. Amen. The only infallible proofs that we have. Read our Sunday Visitor or the Catechism of the Catholic Church. Watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says baptize in the name of Jesus Christ, but we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it. Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen. They'll make fun of you and call you. They'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What do he care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone. And if that same spirit was in him as in you, it'll make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Praise his name.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God.
Amen.
He's always been one God. He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as the Son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God.
Amen.
One God, not with three names, three offices, three titles and one name.
That's right.
Jesus Christ. Anything different is pagan. I asked for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's took it up yet.
That's right.
Because it can't be. I've got here's the Bible first. There's the ancient history to prove that it's exactly right. And why does the devil just... Well, the Bible said to be that way.
That's right.
How can they come unless I draw them? That's just all I know.
That's
what Jesus said. So I'm not saying that to be. If I said that in preaching a sermon like this, I'd be the lowest hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen.
Many is baptized into Christ puts on Christ. We have life by His name. We pray in His name, seek in His name, preach in His name, baptize in His name, live in His name, die in His name, go to heaven in His name, resurrect in His name.
Amen.
All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus. He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. Father's not a name, it's a title.
That's right.
He said, I came in my Father's name and you received me not.
Right.
Now, what name did He come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just, it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is.
Right.
Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Amen.
She all winds up in Babylon the same
Amen.
Way with a church of Rome and a confederation of churches of other nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball. But God's church!
Amen.
Hallelujah!
Praise
it's a called-out church!
Amen.
Separated!
Praise
How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you.
That's right.
Who do you say I am? Peter said, thou art Christ, the Son of the living God.
Amen.
He said, you ever learn this, and otherwise I'll say this not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this.
Right.
But my Father which is in heaven has revealed this to you.
Amen.
That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ.
Amen.
And upon this rock, what rock? The same one Abel went.
Amen.
Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
They'll try it, but they'll never prevail. So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord's despised you, move on. Now, Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it. And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and the big things of life. May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised youth. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body. Grant it, Lord, whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female,
yes,
bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Grant it, Father, may it be with among many this morning that they will understand. May you open up their understanding. Then it'll be like a new day to them. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away and the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did. Now, as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed.
Right.
May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors could not cure. And here they are today, just about a week ago, and here they are well today. God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. May the power that raised Jesus from the grave give them life, great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, amen.
Amen.
Now, we just got 20 minutes to run the prayer line and the baptismal service. Now, we don't have prayer cards. We've gotten from that. We'll try to work it in my bigger meetings whenever we start. I've told you all, we laid it out. We got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing. The idea was, if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they won't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true? Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows us. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? But what? And I'll tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth. All you that wants to be prayed for, kind of on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. Then we'll get the boys, the ushers, and them a watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through it. Everybody be praying for it. Oh, no, not that. Well, I mean, if you don't matter, you bring her out, or I can bring her out now or the last one time. She wants to. It doesn't matter. Now, let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now, what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right? How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can, if ye believe that I'm able to do this. Is that right? What was my question? They won't believe. He said, these signs will cause them to believe. Now, if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as it be from sin, it's the same promise for the same God. Now, we got a little sick woman here. She's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer. Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it. And knowing this, and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance. And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people, what if this is my wife standing here? What if this is her sitting in a wheelchair, or my sister, my mother? Oh, God, heal this people, will you, Lord? Look, stand in the prayer line, heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept theirs. They're coming to a lively stone now. Not your servant, but unto your Son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us. And as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen. Now everybody be in prayer. Now this is part of yours too. This is your prayer. Now this little woman must die if something don't help her. How many know Brother Stadcliffe? Brother and Sister Stadcliffe, I was called from Germany 3 times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth. Come to Germany. I got it right quick. They phoned in, got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours, an army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours from Louisville. From Manson, Germany. I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back. He didn't answer me. Come in. Through the night, I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered. Next morning, my wife got up. As soon as she left the words, I stood up. He said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. Then quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now, Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go. Now I can bring statements to show of 4 different people have pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. Now remember, that might not register with you so greatly. But to me, it meant something. See, do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was, 6:30 that morning. Said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this, this is the enemy stepped in. I'd say, let's go. You'd have been done. When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body. The Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose.
Amen.
There he jumped to his feet well.
Hallelujah.
Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord till the word of the Lord comes to me. But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your heads. We'll see what he says as we go through. You are sick. You believe with all your heart. Now, Lord God, this young woman must die. Now, I praise. I look upon her. I feel reason for her to die. And I feel in my spirit, Lord, that it's your permitted will now that I rebuke this. Satan, turn her loose. In the name of Jesus Christ, may she get well. Come to this church and give testimony to the glory of God. Amen.
Jesus,
I sit with that energy. You're going to get well. Do you believe that, brother? You believe that, brother? You're going to go up? Go down. Start eating. You know what you can. Everything will be all right.
Amen.
Now, if you sit and give the world a stroke and tear on it, when you give a stroke, tear on you. Now, the God of heaven will take the stroke off the world and give a religious sin. By that same name, he will give you religious sin. Take the stroke off you and make you well. And we need to make your heart well. Make you well. Lord Jesus, this poor woman will play this year the rest of her life and then she'll be taken away.
Amen.
But we're asking you this power of Satan to take her from. May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask that in Jesus' name. Amen.
Amen.
See, it's finished work. It's done.
Hallelujah.
With no fear, with no, with you and me, with the cancer one time. Turn up the little thing that is. Lord Jesus, I lay my hand up on
you. Amen.
And if you curse me, I know Jesus Christ is born of the
Spirit.
I take it off, Lord. In the name of Jesus Christ, the evil man.
Amen.
Lord God, for her precious brother, I ask for his salvation.
Amen.
Lord Jesus, upon this young man, says, from you he's ready to receive his name. Amen. As your servant, I'll lay my hands upon you in the name of Jesus Christ.
Amen.
Poison in her body and coming into her eyes. She comes to be delivered.
before this altar of this holy church pray.
Hallelujah.
I have her delivered in the name of Jesus Christ.
Yes,
it is the Lord who will leave her body.
Hallelujah.
The finished work.
Hallelujah.
For her son, I bless this handkerchief. May the hearing and the right condition come back to you. Now the church is a mystical body of Christ.
We're
all praying for you. See, we don't profess to be in the world. We're not speaking about wondering where we're going. We found the way.
Yeah.
We're born in that way. We are the church of the living God. Of course, we're scattered all over the world. But this is group of today together we come in His name. We come to do what He said. What He said for you when we come together. Pray for the sick. Lay hands on them. Prayer, faith, and faith. May your heart come to you. In the name of Jesus Christ, I obey the commission of God's